Lubac Team
Westside Music Block
T.S.9 in a
She got a pretty face in a body fight. Mohini siwa bana ni modify. Beauty na brandy kuwa mamona kasi monga titi la dala. Kunuma bigi manchoni. So clean si kambe Samsoni. Beauty na brandy kuwa mamona kasi monga titi la dala. Eva na kashaba. Eva na kashaba.
Beauty with brand.
Eva na kashaba.
Puti vala bombesha.
Eva na kashaba. Eva na kashaba. Eva na kashaba.
Beauty with brand.
Eva na kashaba.
Puti vala bombesha.
Eva na kashaba.
Bona basaliba. Twana. Shwa, shwa, shwa. Basaliba. Twana. Wa, wa, wa. Bona basaliba.
Bona mosi bufezi. Bona mosi kenezi.
Basaliba.
Neke mosi atela. Batu basi kumbwela.
The girl Ganyashi, she's my crush.
Basaliba.
Baba Zibabine, Bamunyare Bane.
Kona Basaliba.
Beni Batanga Kutibwila, Kukwata Muvila.
Basaliba.
Baba Tazibiku Meka, Baba Tazibiku Bloka.
She got a pretty face in a body fight. Mohini siwaba nani modify. Beauty na brandy kuwa mamona kasi monga titi la dala. Kunuma bigi manchoni. So clean si kambe Samsoni. Beauty na brandy kuwa mamona kasi monga titi la dala. Eva na kashaba. Eva na kashaba.
Beauty with brand.
Eva na kashaba.
Puti vala bombesha.
Eva na kashaba. Eva na kashaba. Eva na kashaba.
Beauty with brand.
Eva na kashaba.
Puti vala bombesha.
Eva na kashaba.
Downloaded from westsidemusicblog.net.